As we gather together,
kwa vile tunakutana pamoja,
for Easter Sunday,
juu ya Pasaka,
we are grateful
tuko na furaha sana
for the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Juu ya kufufuka kwa Mungu.
Our congregation here,
kanisa yetu hapa,
has been going through a series,
iranza kupita ma etapi ya kuachana,
which looked at difficult questions of the faith.
Ile rangaria imani yetu sana.
Last week we looked at the question,
simeni ripita turangara ile ma question,
how could a loving God,
ni Mungu wa mapendo,
send people to hell?
Ni Mungu wa mapendo aje atazi kutuma bantu ku mbingu.
Last week I shared,
simeni ripita amiri peleka,
that we all have a yearning for justice.
Shibote tunakuwa na njia ya justice.
We recognize that this world is broken.
Tunarekonetra kusema hii mkini inakuwa ya kuvunjika.
It is not all that it should be.
Aina vile napasha kuya.
We long for God to set things right.
Tunapendaka Mungu afanye bintu vile binapasha kuya.
But the problem with our sense of justice,
me mambo inakuwa ni akili yetu ya kuwaza,
is it is skewed. It is wrong. Broken.
Inakuwa ya mubaya.
It's easy to focus on those
inakuwa difisili kukonsantre kwa ile
who are guilty.
Bale banakuwa na conscience,
while finding ways
ya kutafuta
to justify ourselves.
Ya kujistifia shibenyewe.
A quote I used last week,
vile mirisema simeni ripita,
says this.
Inasema hivi.
The line separating good and evil,
mustari ile na katanisha bizuri na bibaya,
passes right through every human heart.
Inapitaka paka muro ya muntu wote.
The truth is we stand guilty before God.
Mambo ni ya kusema tunashimamaka na duti sana kwa Mungu.
Ephesians 2:3 reminds us.
Ephesians 2:3 inatukumbusha.
We were by nature children of wrath.
Tulikuwa batoto ba mwili.
Like the rest of humanity.
Paka sa vile mtu wote.
But on Easter morning we celebrate.
Meleo kufufuka kwa Mungu.
Because that judgment does not,
ile jijma haipashiwe,
and will not,
na haitapashiwa,
fall on us.
Haitapashiwa kuanguka pa maisha yetu.
Because of what Jesus Christ accomplished on the cross.
Juu ya kusema Mungu aliweza yote kumsalaba wa Golgotha.
And the empty tomb.
Mutumbi yake.
This morning,
busubui wa leo,
I want to look at,
minapenda nyangarie,
the way the cross and hell intersect.
Muvile arifungaka mikono yake.
How is it that Jesus spared us?
Ni ya kusema je, ya kusema Mungu alitupatia chance.
And welcomed us into his kingdom.
Na alitupokelea mu kingdom yake.
Let's begin with the prayer of Jesus in the garden.
Tuanze pale na maombi ya Mungu mu jardin.
I'm going to read from Matthew 26.
Mitasoma mu Matthieu 26.
Verses 36 to 39.
Chapitre 36 kufika 39.
Then Jesus went with them.
Yesu arenda nabo.
To a place called Gethsemane.
Arenda nabo kufashi banaita Gethsemane.
And he said to his disciples,
arisema kuba disciple yake,
sit here while I go over there and pray.
Mwikale apa njuu niende kule kwingine niombe.
And taking with him Peter,
tenda na Pierre,
and the two sons of Zebedee,
na batoto bawiri ba Zebedee,
he began to be sorrowful and troubled.
Arikuwa na uzuni na roho na mwangaika.
Then he said to them,
Narisema kwabo,
My soul is very sorrowful.
Roho yangu ni ya kuvunjika.
Even to death.
Ni ya kuvunjika sana.
Remain here and watch with me.
Mubakie hapa na muangalie pamoja na mimi.
And going a little further,
na kwenda tena,
he fell on his face and prayed.
Alianguka chini anaanza kuomba.
My father,
Baba yangu,
if it be possible,
inakuwa posible,
let this cup pass from me.
Acha hii mambo inipite.
Nevertheless,
kupita pale,
not as I will,
apana kupitia mie,
but as you will.
Kupitia kufuatana na wewe unapenda.
Jesus asked for this cup to pass him.
Yesu alipreferee ile mambo imupite.
There's a tradition in the Old Testament.
Kulikuwa tradition mu Old Testament.
That the cup was a symbol.
Mkopo ilikuwa sin.
A metaphor for God's judgment.
Ilikuwa sin ya kuonesha jizma ya Mungu.
Psalm chapter 75 verse 8.
Psalm chapitre 85 verse 8
says this.
Inasema hivi.
For in the hand of the Lord,
kupitia mkono wa Mungu,
there is a cup.
Kunakuya mkono.
With foaming wine.
Munakuya vin.
Well mixed.
Ile inakuya basha kuichanga mzuri.
And he pours it out from it.
Anamwanga ayo.
And all the wicked of the earth
na bibaya yote ya dunia
shall drain it down to the dregs.
Itanguka chini.
Many other passages
mapasaji ya mingi
use similar language.
Inasemaka ma lugha ya pamoja.
A cup from the Lord
mkopo ya kwa Mungu
signifies judgment upon them.
Inasema jizma kwabo.
So when Jesus is pleading with God
pale Yesu aranza kuulomba kwa Mungu
to have this cup pass from him
ya kusema hii mkopo imupite,
in that moment
mwile moma
he is asking God
aranza kulomba Mungu
to spare him the suffering of judgment.
Aripenda Mungu amuepushe kuma tatizo yote ya mateso.
To spare him suffering of wrath.
Amupitishe kuma tatizo yote ya kuangaika.
But we know
metunajua
that Jesus concludes with
ya kusema Yesu anaconclude
not my will
apana kupitia kupenda kwetu
but your will be done.
Me kupitia kupenda kwake Mungu.
When he suffered the next morning
pale alisufrir ile asubuhi ilifuata
on the cross
ku msalaba wa Golgotha
he was taking the judgment of God
alianza kubeba jizma ya Mungu
that was poured out upon him
ile ilimwangika pa maisha yake.
What does it mean
inasema nini
that God's wrath
ya kusema madifikilite ya Mungu
is poured out on Jesus.
Ilimwangika pa Yesu.
In the scriptures,
mu Bible,
we see two ways
turona bintu biwiri
that God's wrath
ya kusema madifikilite ya Mungu
is poured out.
Ilimwangika.
His active wrath
ile ma difikilite ingine ya Mungu
and his passive wrath
na madifikilite ingine ya kumkono ingine.
Active wrath.
Madifikilite ile rikuya na nguvu.
God directly intervenes.
Mungu aringiamo.
To bring judgment.
Kuleta jizma.
A good example of this.
Example ya munene ni kusema.
Is the story of the Exodus.
Ni example ya historia ya
Exodus? Okay. Egypt has taken the Hebrew people as slaves.
Egypt ilibeba batoto ya Israel kwa batumwa.
For a few hundred years.
Kwa miaka mingi.
God unleashes
Mungu aritimiza
the plagues upon Egypt.
Areka fashi kwa Egypt.
Setting God's chosen people free.
Arichikia kusema batoto yake babache bende.
We see God actively involved.
Tunaona Mungu anaingiamo.
Bringing plagues.
Ariweka stabilite kwa batoto ya Israel.
And darkness from heaven.
Aritosha kufungiwa kwa batoto.
Culminating with the death of the firstborn.
Ariua batoto bote ba kwanza ba mu Egypt.
But we also see
metunaona tena
examples
my example
of his passive wrath.
Ya ma difficulty ile aranza kupita.
These are times
ile ilikuwa ni mamoma
when God does not directly
ile akusema Mungu asikwanze kwenda direct
in intervene in human affairs.
Asikwanze kujingisha mu mambo ya batu.
But he removes
Maritosha
his hedge of protection.
Aritosha mkono yake ya protection.
It's like letting it is like
iku sasa vile
letting natural consequences
ya kuacha bintu bifanike
of humanity's sin
ya bin manzambi ya batu
do their own work.
Yanze ionekane.
An example of this
example ingine ni kusema
is the exile
ni kutoka
of the Hebrew people.
Yaba Hebrei.
King after king.
Rua kupita na rua mwingine.
Had been leading the people astray.
Baranza kudirije bantu mubaya.
The prophets warned them.
Ba prophets baribambia.
That there would be a time.
Kutakuya moma.
When the nations would come to attack.
Ya kusema ile manasio itakuya kuatake.
And God would not protect them.
Na Mungu ashita ba proteje.
God often describes
na Mungu anasema hivi
those foreign and pagan armies
ya kusema bale bantu bale baranza kufanya bibaya
as agents of his judgment.
Batakuya ba aja yake ya jijma.
God turns his back
Mungu aritupa mkongo yake
on the nation of Israel
aritupa mkongo yake ku batoto ya Israel
who had turned their back on him.
Bale baritupa mkongo yake kwake.
And these other nations
na aba mkini ingine
invade
bari tokamo
and destroy them.
Bari balabisha.
Most examples of wrath
my example ya mingi ya madifikilite
in the Bible
mu Bible
fall in that second category
inangukia mu ile mu kategoria ya pili
his passive wrath
ile madifikilite ile Mungu asikupende kujangaje.
This may help us understand
ya kukomprendre
what happened on the cross.
Ya bile bilifanika kumsalaba wa Golgotha.
This cup of suffering
ikopo ya mateso
that was before Jesus
ile ilikuwa kumbele ya Yesu
was it the active
ilikuwa active
or the passive
ilikuwa ile Mungu arekea mwakili yake ubie ile Mungu ashikwekea kwa akili yake.
Was it God
eske alikuwa Mungu
in his fury
mwakili yake
pouring out divine anger
eske aranza kumwanga makari yake
directly on Jesus
direct kwa Yesu
or was it allowing
aranza kuchikia
the forces of darkness
ma nguvu ya shetani
to have their way with Jesus
ya kusema bapate nguvu kupita mwa Yesu.
On the cross
pamsalaba
Jesus famously quotes
Mungu arisema
Psalm 22
Psalm vende
my God
Mungu wangu
why have you forsaken me.
Juu ya nini unaniacha.
That cry
ile kuria
seems to fit
irenea
much more
irenea kupita
with God's passive wrath
irenea kufuatana na vile Mungu ashikujangaje mu madifikilite yake.
Not that God is actively tormenting
apana kusema Mungu arichika bifanike
Jesus on the cross
Yesu kupitia hapa msalaba
but that his presence
me presence yake
and his protection
na protection yake
was absent
ilikuwa haikukuepo hapana
in that moment
mwile moma.
God the Father
Mungu baba yake
handed Jesus over
alipeleka Yesu
to the powers of darkness
kuma nguvu ya shetani
and allowed the world's evil
alitikia dunia bibaya bya dunia
to do its worst
ifanye bibaya yake
to the son
kwa mtoto yake.
I think of the line from the hymn
mina angalia kupitia ile njia
that we sang earlier today.
Ile tuanza kusema leo asubuhi.
How great the pain
maumivu mingi
of searing loss.
Ya kupotesha.
The Father turns his face away.
Mungu anangaria ashangarie kwake.
As wounds which mar the chosen one.
Na bilonda bile bina onesha sini ya mtu alichakuliwa.
Bring many sons to glory.
Glory narudiria paka ye Mungu.
Jesus was the whipping boy.
Mungu alikuwa mtu wa konekania.
In many European countries.
Muma mikini ya mingi ya Europe.
Around the 16th century.
Muma 16th century.
It was common.
Ilikuwa kitu kya kufanika sana.
For a peasant.
Kwa
a commoner
kwa mtu wowote
to be educated
kufundisha
alongside of royalty
kufundisha kwa rayom
if the prince
kama prince
acted out
akusema ana turne
the commoner
anafuata mtu wowote
was whipped instead
baranza kupika ye ule mtu wa bule.
That's where we get the term whipping boy. Because of the prince's royal status, was greater than that of his teacher, the teacher was not allowed to harm the prince. They thought that by seeing a friend harmed,
ya kusema ba kione prince bana mupika,
it would keep the prince
itachunga prince
from acting out again.
Itachunga prince ya kusema ashitafanya ashitareagir mu mambo yoyote.
But in the Bible,
memu Bible,
Jesus reverses those roles.
Mungu arishanje bintu byote.
He is the prince.
Yeye ndiye alikuwa prince.
Who is whipped?
Yeye ndiye alipikiwa.
For the offenses of the commoner.
Kupitia mazambi ya batu.
Jesus is the one
Yesu njua rikuya
who absorbs the punishment
ye njua ribeba mazambi yote
of the wicked
ya bantu babaya
to spare us that fate.
Ya kututosha momu ile imani.
Here's a quote for you.
Tasoma kitu kimoya.
On the cross,
pamsalaba,
the one perfectly righteous,
ule alikuwa mutifu sana.
Perfectly loving.
Ule alikuwa wa kupendeza.
Perfectly innocent.
Ule alikuwa innocent.
Whoever lived.
Ule aliishi.
Faced the full force.
Alichikia maforce yote.
Of God's judgment.
Ya Mungu kumujije.
Drank it down.
Alichikia yote.
And threw away the cup.
Na arikunya na tupa nkopo.
In biblical shorthand,
mukupitia Bible,
he went to hell.
Arienda kwa shetani.
Jesus experienced hell.
Yesu aripita mu kwa Satan.
On the cross,
kupitia msalaba Golgotha.
To free us,
kutuacha shie tukue wazima.
From the punishment that was ours.
Kupitia mabibaya biote bile bipasha kutufikia.
He died.
Arikufa.
Absorbing the weight of hell.
Aribeba yote ya nzambi.
So that in its exhaustion.
Njia kusema bibaya tena.
Hell would have no say over us.
Njia kusema bibaya bishikuye na nguvu pa maisha yetu.
But that's not where it ended.
Me aikushie pale hapana.
Bob Goff frames the death this way.
Baronesha lufu lwake.
He says, darkness fell.
Ya kusema giza yote ilianguka.
His friends scattered.
Barafiki yake bote barienda.
Hope seemed lost.
Akukukwete na imani.
But heaven just started.
Ya kusema mbingu ilianza.
Counting to three.
Ilianza kubalula kuanzia patroa.
On the third day.
Pashiku ya tatu.
Jesus rose with power.
Mungu arifufuka.
He triumphed over death itself.
Arifufuka kupitia nguvu ya Mungu.
Showcasing his power.
Konesha nguvu yake.
And his authority.
Na autorite yake.
Over life and death.
Kupitia uzima na lufu.
This event.
Hii evenma.
Changed the course of history.
Ilishanje istuari ya maisha.
The empty tomb.
Usalama. Empty tomb yote.
The bodily resurrection.
Maungu ya Mungu.
Of Jesus Christ from the grave.
Ya kusema rifufuka ku, kutomb.
Gave confidence.
Ilipatia confiance.
And boldness.
Ilipatia nguvu.
To those first disciples.
Kubale ba disciple yake ba kwanza.
Who proclaimed the gospel.
Bale baripeleka abari njema.
The good news of Jesus Christ.
Abari njema ya Yesu Kristu.
The good news.
Abari njema.
Was that Jesus is king.
Ya kusema Yesu anakuya roa.
Not Caesar.
Apana musezon.
Not death.
Apana lufu.
Not the slow decay of life.
Apana kufa paloko.
But Jesus Christ.
Me Yesu Kristu.
Is the rightful king of the cosmos.
Njari kuya king wa kupita batu yote.
This proclamation.
Kusemewa.
Is one we need to respond to.
Njo hii tunapasha tunarepondre kwayo.
In faith.
Muimani.
We believe that Jesus Christ.
Tunatumainia kusema Yesu Kristu.
Has accomplished this task.
Ya kusema aritimiza ile yote Mungu alimtumia nayo.
That would have been impossible.
Ile yote rifia kuya impossible.
For us to do ourselves.
Ya kusema tutupasha kufanya shibe nyewe.
You may have spent time in church.
Utezi kuya uribeba tamu lefu mkanisa.
That focused on a sinner's prayer.
Ya kusema ilikonsantre pa maombi ya mtu wa zambi.
By saying a few sentences.
Pa kusema maneno tukiloko.
You invite Jesus into your heart.
Ureinvite Yesu mumaisha yako.
That is a decent starting point.
Ile njoo pa kuanzia nayo.
But it is far from the end.
Mei napita pale.
Faith.
Imani.
In the Bible, the word faith.
Mubible ile njina imani.
Is pistuo.
Inakuya nguvu sana.
It's not just about.
Aina tu ya kusema.
Saying a few words.
Ya kusema bitu kiloko.
To invite Jesus into your heart.
Ja kuinvite Yesu mumaisha yetu.
Faith is about trust.
Imani inakuya ni kutumainia.
And loyalty.
Na kupitia royom.
We are putting aside our loyalty to ourselves.
Tunaweka imani kwetu ndani yetu.
To our way of life.
Kumaisha yetu.
To our right to have control over our lives.
Kuya na kontroli ya maisha yetu.
And transferring that loyalty.
Na kutransfer ile imani.
To the rightful King Jesus.
Kwa Mungu Yesu.
This means.
Ini ya kusema.
We are more loyal to Jesus.
Tunakuya bale banakuwa batifu.
Than the number in our bank account.
Kupitia makuta inakuya muma bank account yetu.
We are more loyal to Jesus.
Tunapasha kuwa na utifu.
Above a company.
Kupitia mafaji yote tunaendaka.
That might encourage us.
Ile nezi kutuankuraje.
To cut ethical corners.
Kukata manjia yote ya dunia.
We are more loyal to Jesus.
Tunapasha kuwa na imani kwa Yesu.
Than our smartphones.
Kupitia matelefoni yetu.
We are more loyal to Jesus.
Tuna imani.
Than what our emotions.
Kupitia ma emotion.
Want us to say in times of anger.
Ile tunapenda kusema mumoma ya makari.
Loyalty to Jesus.
Kuya batifu kwa Mungu.
Means we hold the value.
Tunabeba valeri yetu.
Of our tribes.
Ya tunabeba valeri yetu.
As secondary.
Kintu kiapiri.
Whether that be family.
Ikue fami.
Political affiliation.
Ikue mabintu bia dunia.
Nation of origin.
Ikue bintu bia mukini.
all of these things might be important, but they must be secondary to our primary loyalty to Jesus Christ. As Christians, we acknowledge Jesus Christ as our Savior and King. He is the one who rescued us from the consequences of sin. But He is also the one we proclaim as Lord of all the earth. Jesus has invited us to live as resurrected people. We can take hope in His resurrected body. And we can have confidence that no matter what the world tries to do to us, we will experience the same resurrection as Jesus. In the meantime, we live keeping His kingdom in our gaze, finding spaces where the kingdom of heaven and the world around us overlap, joining His restorative work to see the kingdom of heaven more fully realized among us, inviting others to join with us in the procession of Jesus Christ, the one who triumphed over the grave. To close, let's reflect on the words of Paul. This is Romans chapter 8.
Romans chapter 8.
Verses 18 to 25.
Verset 18 kufika 25.
For I consider
mie na considere
that the sufferings
mateso yote
of this present time
ya apa
are not worth comparing
aita kuya compare
with the glory
kupitia gloire
that is to be revealed to us.
Ya kusema ile toneshewa kwetu.
For the creation
creation yote
waits with eager longing
tunachungia na imani yote
for the revealing of the sons of God.
Ya kuonesha Mungu na mtoto yake Mungu.
For the creation
kupitia creation
was subjected to futility
ile rionesha kubintu yote ya Mungu
not willingly
apana kuichikia
but because of Him who subjected it
me ni kupitia yeye ule Mungu alisema vile
in hope
muimani
that the creation itself
creation ye peke
will be set free
atakuya mwenye kufunguka
from its bondage to corruption
kuyote ne kufungiwa
and obtain the freedom
na kubeba freedom
of the glory
ya gloria Mungu
of the children of God
ya batoto ya Mungu.
For we know
njia kusema tunajua
that the whole creation
creation yote
has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly
ya kusema tuku na chungia
for adoption as sons
ya kusema tuku na chunga kutubeba kwa Mungu
the redemption of our bodies
redemsio ya Mungu.
For in this hope
kupitia imani
we were saved
Turikuya benye kuchakuriwa.
Now hope that is seen.
Nzambi yote ilionekana.
Is not hope.
Aina imani.
For who hopes for what he sees?
Meula anaweka imani kwa kiote kila naona.
But if we hope.
Me kama tunaweka imani.
For what we do not see.
Kwa biote bila tuone.
We wait for it.
Tunaichungia ile.
With patience.
Na pasiansi yote.
Let us wait.
Mwache tuchunge.
Steadfast with patience.
Tuchunge na imani yote.
For the future revealing.
Kwa konea fitiri yetu.
Of the glory of the Son of God.
Kwa konea fitiri ya Mungu.
Let's pray together.
Tutaomba pamoja.
Jesus, we love you. We acknowledge and thank you for your resurrection. That in power you triumphed over the grave. That have given us a hope of that same new life. Lord, as we walk in this world, as we come face to face with wickedness, may we know that the battle is already won. You have already saved us. Guide us by the power of your Holy Spirit to follow you all of our days. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.